kuJehova nibonge igama lakhe, nimeme uJehova igama lakhe, nimemeze inhliziyo yakhe imihla ngemihla. Verse 3. Aninkulu yakhe phakathi kwezizwe, imbuso zakhe phakathi kwabantu bonke. Verse 4. Umkhulu uJehova udumisekile kakhulu, yesabeka phezu kwabo bonke uNkulunkulu. Verse 5. Ngoba bonke uNkulunkulu bezizwe bayithombe, kepha uJehova walenza izulu. Verse 6. Udumisa uNkosi ebusweni bakhe, amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele. 7. Nikeni uJehova nenyanga, nikeni uJehova inkazimulo namandla. Verse 8. Nikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe, somnikelo ningene emagcekeni akhe. Verse 9. Khulekani kuJehova nihlobe obungcwele, thuthumela ubusweni bakhe emhlaba wonke. Verse 10. Anini phakathi kwabezizwe uJehova Nkosi, isaliqinile lingenakushukunyiswa, thetha icala ezizwe ngobuqotho. Verse 11. Majabule kakhulu umhlaba uthokoze, majomo ugcwala kwalo. Verse 12. Mawena simna kokoku kuwo, ijabule imithi yonke ehlathi. Verse 13. Ebusweni bukaJehova ngoba uyeza, yebo uyeza wahlulela umhlaba, wahlulela izwe ngokulunga nezizwe. Amawubo 97 verse 1. UJehova uyinkosi, umhlaba mawethabe, zijabule iziqhinga eziningi. Verse 2. Amafu no